SBS Radio. Dalal badan oo ka tirsan dunida adduunka ayaa u dabaaldegtay sanadka cusub ee 2019, iyadoo halkaasi ay ku soo bandhigeen ciyaaro aad u fara badan oo ay ugu horreeyaan dabridka iyo laydadka aadka u quruxda badan ee samada markaasi ka ifinaya goobaha dabaaldegaasi. Dadkuna halkaasi ay ka daawanayeen muuqaalada quruxda badan ee halkaasi lagu soo bandhigayay. Sida caadada ah, haddaba dalalka koonfurta bari ee Asia, Australia, New Zealand ayaa iyagu waxa ay yihiin waddamada ugu hor dabaaldega sababo la xidhiidha waqtiga oo ay ugu horreeyaan dhanka saacadda. Dhanka waddanka Australia, magaalada Sydney ee Australia ayaa waxa ay noqotay tii soo bandhigtay dabaaldegyadii ugu weynaa ee dhanka si gaara weliba ciyaaraha iyo weliba dhanka kaleeta ee dabridka oo abid ay samayso, iyada oo aad ay u soo bandhigtay laydadka oo dabridka ay ka samaynaysay iyo sidoo kaleeta muusiga ku dheehnaa halkaasoo magaaladii oo dhan ifiyey. Dadka iyagu markaasi joogay buundada Sydney Harbour-ka loo yaqaano oo goobta ugu caansan ay tahay dabaaldegyaduna ay ka dhacaan dabridka si gaara, ayaa waxaa lagu qiyaasay inay ka badnaayeen 500,000 oo mararka qaarna la sheegayay inay ka badnaayeen 500,000 iyo bar, halkaasoo ay daawasho wacan isugu yimaadeen. Dabridkaasi dhanka Sydney ka dhacay ayaa waxaa lagu qiyaasay ciyaarahaasi ka dhacay in ay gaarayaan kharashaadka ku baxay $5.8 million oo dollar, taasoo markaana ay ahayd dabaaldegyo aad loo soo diyaariyey. Dadka ayaa waxa ay iyagu ku soo urureen goobtaasi si ay u fiirsadaan. Waa goobta buundada loo yaqaano Sydney Harbour-ka, iyaga oo waqti hore weliba yimid halkaasna boos ka qabsanayeen dadku intii dabaaldega ka horreysay. Haatan aad dhegaysateen ayaa waxa uu yahay haddaba dabridka iyo muusikadii raacaysay iyo dadkii oo iyaguna sawaxan ku darayeen halkaasina ay daawasho wacan ka dhacday. Mid ka mid ah dadka halkaasi joogay oo waqti hore intay timid markaasi iyadu boos fiican qabsatay ayaa iyadoo hadlaysa waxa ay tiri:
He came here since today 1 a.m. camping outside there, but it's hard weather, so it's a long fight.
Halkan waxaan nimid kowdii arooriyo annagoo bannaanka ka nimid, balse waxa ay ahayd markaasi mid aad u kulul, sidaa daraaddeed waxa ay nagu ahayd waqti aad u dheer. Jawigu oo aad isagu haddaba aan u wacnayn dhanka marka dadku halkaasi ay imanayeen waqtiyadii duhurradii oo ay aadka u soo buuxinayeen si muddo dheer halkaasi ay boosaska u sii qabsadaan, ayaa dadku waxa ay dadaal badan u sameynayeen in ay u sii diyaargaroobaan halkaasna ay sii qabsadaan booskooda. Gabadh iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa waxa ay tiri:
We've driven all the way from Melbourne just for this. So I hope it doesn't disappoint us.
Waxaan baabuur ka soo qaadanay jidka dheer inagoo Melbourne ka nibid si aan halkan u joogno. Waxaan rajaynayaa, ayay tiri, in aynan tani nagu noqonin mid niyajab nasiisa. Bandhigyadaasi oo ay ku jireen wax ka badan 100,000 oo noocyada dabridka ee midabada kala duwan iyagu u sameeya muusigna lagu daray, ayaa wax ay ka dhigeen dadka gabadhaasoo kaleeta ahaa oo doonaya inay wax wanaagsan arkaan mid niyad wanaagsan siiyey. Iyagu oo codka halkaasi ka soo muuqdayna ay sidan u ekaayeen: Danka Melbourne inka badan 350 kun oo qof ayaa iyagu isugu yimaadeen goobta faras magaalaha ee magaalada Melbourne iyagu halkaasi u soo daawashay tagay goobaha dabtuurku uu ka dhacay iyadoo halkaasi midaba aad u qurux badan iyo laydad kala duwan iyo sawaxan iyo music la isku dheehay dadka halkaasi isugu yimid qaar ka mid ah laba qof oo markaas codkooda ka dhiibteen ayaa nin isagu u horeeyay wuxuu yiri
I like coming back here every year it's nice and yeah it's just a great atmosphere and just you know just nice place to be and just enjoy a few drinks and just be around people
Mum hasn't been into the city for 60 years and we decided we'd come and just share the enjoyment
waxa aan jeclahay halkan inaan markasta dib ugu soo noqdo sanad walba waa wax aad u wanaagsan waana jawi wacan kaliya waa meel ay tahay inaad timaado ku faraxdo oo adiga oo markaana haysta cabitaan yar dadkuna ay agagaarkaaga ka buuxaan gabar kale ayaa iyadana waxa ay tiri hooyaday ma aynan halkan imanin 60 sano gudahood waxaanan go'aan ku qaadanay in aan nimaadno si aan farxadda dadka ula wadaagno dhanka Brisbane ayaa iyadana waxaa laga sameeyay dabridkii ugu weynaa inta abid la og yahay iyadoo markaana halkaasi Brisbane wabiga Brisbane halkaasi ciyaaruhu ay si teedsanaana uga dhacayeen halkaas oo 10 kun oo dad ay fiirsanayeen kuna faraxsanaayeen ciyaarahaasi iyo dabridkaasi Adelaide ayaa iyaduna sidoo kale tay ay ahayd caasimada iyadu markaas UNESCO ay aqoonsatay caasimada muusiga ayaa waxa ay iyaduna ciyaara aad u wacan iyo dabrid wanaagsan ka soo bandhigtay waxa sidoo kale ay ahayd ciyaarahaasi dhanka Northern Territory mid si fiican iyaduna loo soo bandhigay iyada oo ay jawiguna halkaasi aad u wacnaa dhanka Canberra ayaa iyagu roob ka da'ay aynan ka celinin in halkaasi dabaaldegya laga dhigo Hobart iyo sidoo kale Perth ayaa magaalooyinka iyaguna waxay yihiin kuwa dabaaldegya iyaguna aad u wacnaa laga soo bandhigay oo dadkuna farxad wanaagsan ay ku qaateen dhanka Blayska ayaa iyaguna dhanbaal ay tabiyeen waxay ku sheegeen inay aad ugu faraxsanaayeen qaabka ay u dhaqmayeen dadka dabaaldegyadaasi ka qaybgalayay iyadoo kaliya ay cadeeyeen dadka laga qabtay inay ahaayeen dad iyagu isticmaalay maandooriyaal oo markaana sidaa daraadeed loo qabqabtay dabaaldegyada ayaa waxa ay yihiin kuwa mar walbaba sanadka bilowgiisa dadku ay dad badani ay sugaan dadka qaarkii ayaa iyagu kaliya waxa ay ku qaataan farxadooda goobo ka baxsan goobahaasi dadku ay aadka isugu yimaadaan ama guryaha ama meelo kaleeto oo asxaabtooda ay isugu tagaan iyaga oo dadka qaarna ay daneeyaan goobaha dabridku ay ka dhacayaan iyo sida gaarka ciyaaraha loo diyaariyay in ay joogan ayna indhahooda ku fiirsadaan waqti dheerna haba ku qaadato in ay boos ka sii xajistaan.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.